Levons-nous encore une fois
twongere
pour la prière.
duhaguruke kugira ngo dusenge.
Dieu Tout-Puissant,
Mana ishobora byose,
du ciel et de la
muremye
terre,
w'ijuru n'isi,
toi qui
wowe
a parlé depuis le temps
wavuze uhereye kera kose, waturindiye ijambo ryawe mu mwimerere waryo ukagera muri iki gihe, utange ubuntu kugira ngo tubashe kumva neza ijambo ryawe byose, uriduhishurire mu burebure bwaryo umwuka wera, kuko ari urondora byose, ukarondora n'uburebure bw'Imana n'ibihishwe by'Imana. Mwami, turibuka turatekereza ku ijambo ryawe, wavuze uti unkurikira ntabwo aguma mu mwijima, ahubwo azabona umucyo w'ubugingo. Iri jambo naryo turaritekerezaho, rivuga ngo dufite ijambo ry'ubuhanuzi rirushaho gukomera, rimurika nk'umucyo umurika ahacuze umwijima.
De manière variée, les versets bibliques se sont
accomplis dans
nos vies. Nous te remercions
encore pour ce que tu as dit. Nanone turagushimira Mwami ku bw'inyigisho, Mwami ngo
pourvoir pour le besoin des difficultés de chacun. Le salut, la délivrance, la guérison et tout.
Ndetse ubashe no kwita ku byifuzo by'abantu bitandukanye, gukira uburwayi, agakiza byose, kuko byombi niko wabikoze, ntabwo wigishije gusa, ahubwo waratabaye, warahumurizaga, wakizaga abarwayi, kandi warigishaga. Mwami ukiranuka, uyu munsi wigaragaze, ugaragaze uko wahoze, kandi uduhe gutuza, guturiza imbere yawe, tubashe kwisubiramo, tumenye yuko duteraniye imbere yawe nk'ubwoko bw'isezerano ryawe. Amaraso y'umwana w'intama adutwikire twese. Mwami, tubashe kwegera intebe y'ubuntu ku buryo tubasha kuvugana nawe mu buryo budaciye ku ruhande. Mwami, ukore uyobore byose hagati yacu, uci inzira zawe, uzi amakuba ya buri muntu wese, uzi intege nke za buri muntu wese, uzi uburyo umuntu wese aciye bugufi, ndetse uzi ko nanjye meze nuko n'intege nke zanjye z'umubiri, twese byose bishyize imbere yawe, Mana ishobora byose. Nk'uko mwene data yavugaga, tuzagarurwa mu buto bwacu, mu itoto ryacu, nta marira, nta mibabaro iteka ryose. Mwami, ndagushimiye, ngushimiye ko uyu munsi ari umunsi wacu, nicyo gihe cyacu cyo gusohoka, nicyo gihe cyacu cyo gutegurwa kwacu, nicyo gihe cyo kugendererwamo n'Imana, igihe cy'ubuntu. Turagushimiye kandi turagusabye ngo ubu noneho ubane natwe mu izina ryera rya Yesu. Amen. Amen. Mushobora kwicara. Ndashaka nanone gusoma imirongo ya Bibiliya myinshi kugira twongere ku byo twumvise twasomye ejo nimugoroba na mu gitondo. Niringiye ko nta muntu hano witeze ko haba kugaragaza imbaraga mu kibwirizo. Ntabwo imbaraga ziba mu muntu, imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Atari ibyo, imana iri kuba umurimo wayo yara ushingiye ku muntu ntabwo bishoboka ntabwo imana igira ikintu kimwe ishingira ku bukozi oya ubukozi buriho kugira ngo habeho kubwiriza ijambo ry'imana maze abantu bagahuzwa n'imana kandi iyo abantu baje guhuzwa n'imana babonye ubumwe n'imana icyo gihe uwi umwami niwe ubaha iby'imana basezeranije byose kubw'ubuntu ariko ntacyo dukeneye giturutse ku muntu hari icyo dukwiriye kuba ntabwo dufite uburenganzira bwo gutegereza ikintu kivuye ku muntu oya imana nta muntu iha icyubahiro cyayo niyo yonyine mukiza niyo yonyine ikiza abarwayi niyo yonyine ihamagarira gusohoka niyo ibohora niyo ikiza twebwe dufite gusiza inshingano zo kubwiriza iri jambo ryayo rigera ry'igiciro kandi rero niba twabikoze ibisigaye biri mu maboko y'umwami maboko y'Uwiteka n'ubu mpamirijwe yuko nizeye neza yuko iri buvugane natwe nk'uko se w'abana avugana n'abana be hano ntabwo ari imibare miremire oya aha ni ibintu byoroheje Imana yasezeranije kandi igikenewe ni uko amaso yacu ahumuka kandi agasigwa kugira ngo tubashe kubona mu buryo Imana ibonamo n'amatwi yacu akaba akinguwe yumve uburyo mu buryo bw'Imana n'imitima yacu ikaba yiteguye kwakira ibyo Imana itanga kiriya gihe umwami yaravuze ati murahirwa kuko mubona abahanuzi benshi bifuje kubona ibyo mubona ntibabibona ariko mwebwe mwarabibonye Imana nanone
puisse permettre que cela soit cela inonde encore nos cœurs.
Dushoboze ko ibyo birushaho gusendera mu mitima yacu.
Quel privilège
c'est de tukasobanukirwa tukamenya kubaho muri iki gihe uburyo ari amahirwe akomeye. Muri iki gihe amajwi y'uburyo bwose aba atuvugisha batubwira amajwi y'amadini n'ibindi byose ariko ubuntu ni ukumenya ngo mbese nihe Imana iri kuvugira nihe ifite inzira zayo hamwe n'ubwoko bwayo kandi nizeye yuko muri iki gihe twabonye yuko igihe Imana ifitanye imigambi natwe itumenyesha inzira zayo ikatwereka n'imirimo yayo bwa mbere ibanza kutwereka inzira zayo inzira dukwiriye kunyuramo iyo tunyuze muri izo nzira Imana yatweretse tukazinyuramo dufite kumvira icyo gihe tuba tuzi neza yuko muri izo nzira z'Imana tuzabona imirimo yayo tuzabona ukuboko kwayo kw'iburyo kuzamuwe tukayibona ihamiriza ijambo ryayo nk'uko twabisomye mu rwandiko rw'Abatesalonika ko twahasomye amagambo y'igiciro ku bijyanye n'iminsi y'imperuka dusoma hano Abatesalonika ba mbere igice cya gatanu ku murongo wa mbere
mais pour vous ce qui est du temps et de l'heure vous n'avez pas besoin frère d'instruction
ngo ariko bene data iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa ntimukeneye ko mubyandikirwa uyu murongo ubanzirizwa n'igice cya kane nuko mu gice cya kane ku murongo wa 13 na 16 havuga ibyo kugaruka k'umwami uburyo umwami azagarukana n'impanda y'Imana n'ijwi rya marayika ukomeye maze abapfiriye muri Kristo bakazabanza kuzuka nyuma aho nibwo tuzahindurwa maze tukazamurwa hamwe twese aha rero Pawulo avuga agaruka kuri ibyo akavuga ati ariko mwebwe bene data ku bijyanye n'iby'umunsi n'igihe ntimukeneye ko mu byandikirwa kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro
nous avons traité exactement très
exactement le sujet. Munsi umwami umwami no munsi uburakari no munsi wo kurimbura abibwiraga bose abarwanyaga Imana bose. Petero wa kabiri gatatu umurongo wa cumi. Petero urwandiko rwa kabiri igice cya gatatu umurongo wa cumi. Ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriro ukomeye, maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo irimo bigashirira. Uwo ni umunsi w'umwami. Uwo munsi w'umwami utaraza, Imana yashatse kohereza umuhanuzi ngo asane byose abigarure uko byahoze ku itangiriro. Ibyo kuri twe ni ibintu bishya, ariko ntibisobanuye ko bitari ukuri. Niba biri muri Bibiliya, icyo gihe ibyo biba ari bya kera bishaje cyane. Imana ibigaruye gusa ibikabishyira habona imbere yacu igihe kigeze. Hari ibintu biba ari bishya kuri twe, ariko mu by'ukuri akaba ari bya kera cyane. Bona umunsi umwami wacu uzaza ni igihe ubuntu buzaba bwashize bwarangiye, itorero ryamaze kuzamurwa, nibwo iyi si n'abayirimo nibwo bizarimburwa. Nuko twasomye ngo muzi yuko umunsi w'umwami uza nk'umujura, ntabwo ari umwami, ahubwo ni umunsi w'umwami.
Matthieu 25, nous pouvons le lire.
Umwami azaza nkuko biri muri Matayo 25. Ushobora kubisoma. Uburyo habanza kuba ijwi rikangura, amatabasi agategurwa, maze akandikwa ngo barahaguruka bajya kumusanganira. Itorero ntabwo rizatungurwa nkuko umujura atungurana. Itorero rizaba rifite amakuru. Ijambo ribwirwa umugeni, ijwi ubutumwa birajyanira. Nkuko biri muri Matayo 25, arabyumva umugeni, arabyumva akitegura, bategereje kugaruka k'umwami. Nuko niba tumutegereje, ntabwo haba ugutungurwa ntikwaba gukomeye, kuko twari tubyiteze. Kuko uko byagenda kose byaba ari ugutungurwa kwiza. Tugiye muri Timoteyo, turashaka kuvuga ku ngingo nyinshi zivuga iby'iminsi ya nyuma. Turasoma byinshi muri Timoteyo ya kabiri gatatu. Ndashaka gusa gukora kuri iyi ngingo ku murongo wa mbere. Ngo umenye yuko mu minsi imperuka hazaza ibihe birushya. Mu Gifaransa ngo hazaza ibihe bibi. Kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza. Umuntu wese ashobora gusoma urwo rutonde rwose. Hano by'umwihariko turabwirwa iminsi y'imperuka, kandi mu minsi y'imperuka nibwo ibyo bihe bibi bizaza. Muri ibyo bihe nibwo gahunda yahozeho imaze imyaka irenga 2000, nibwo iyo gahunda ihinduka ipfa ibangamirwa maze abantu bagatwarwa bakayoborwa n'abafite ubutware bo mu mwijima bagategeka bakaganza abatizera bose kandi abenshi ntago bizera ibyo bashaka kandi ibyo ntibyemewe imbere y'Imana kuko imbere y'Imana ukwizera kwemewe ni ukwizera gushingiye ku jambo ryayo ryera mbese Imana yitaye ku kwizera kungana kungahe igomba kuba mu ruhe ruhande Imana yaba mu ruhe ruhande rw'irihe dini yaba muri hedini ibyo byose ntago Imana igendera kuri gahunda zacu ahubwo twebwe dukwiriye kugandukira Imana mu kubaha kwera tukemera ijambo ryayo tukayigandukira ukuri ntabwo ari ibyo abantu bita ko ari ukuri ahubwo umwami wacu Yesu yaravugaga ati ijambo ryanjye ni ryo kuri ati mu ubeze mu kuri kwawe ibi byandikiwe hano ngo bihamye uko mu minsi imperuka bizaba bimeze bitari ibyo hanze gusa cyangwa by'inyuma gusa ahubwo no mu buryo bw'umwuka hari ibintu bimwe bivugwa hano nk'urugero uhere ku murongo wa gatandatu hano haravuga ibyabomboka mu mazu bashaka kugusha abagore ngo bahora biga ariko ntibamenye ku murongo wa karindwi hariho abantu bahora bashaka ukuri bagashaka uko kuri ariko bagahora baca kure y'ukuri bakayoba ukuri kuko ibyo Imana ibabwira bo babona ko atari byiza bidakwiriye maze bagagoma gushaka ukuri ntibakubone ariko uw'Imana yumva ijambo ry'Imana ntabwo ashakisha gusa ikindi kintu ahubwo yumva ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana abo bantu rizababera uhishurirwa kwabo bwite imbere y'Imana aho niko rero nk'uko Yani na Yambure barwanyije Mose ni nako abo nabo barwanya ukuri abantu bagawa mu kwizera ku ruhande rumwe baguma bahora biga ariko bakaba ku rundi ruhande bakaba barwanya ukuri ibyo ubwabyo bisa nka bivuguruzanya ariko niko kuri ukuri ntabwo kwirwanya ukuri kuva mu ijambo ry'Imana guturuka ku Mana guturuka mu ijambo ry'Imana kandi ukuri kuyobora mu ijambo ry'Imana kukugarura mu ijambo ry'Imana ariko uko ibyanditswe bivuga ati kimwe na Yani na Yambure uko barwanije Mose niko nabo bagabo barwanya ukuri niki abo babiri icyo gihe bashatse kukurura abantu barebaga kuri bakurikiraga Mose ngo babigarurire bati uyu mugabo si wenyine ibyakora yatwe twashobora kubikora ntabwo bari bazi ntabwo bari bafite ubutumwa buvuye ku Mana nta kintu bari bafite babwira ubwoko cyavuye ku Mana wo gusa barabakonikoni ntacyo bari babashije gukora ariko Mose wari ufite amasezerano y'Imana y'icyo gihe umuntu wari utwaye ijambo ry'Imana ntabwo yahagurutse ngo agende kuko yashaka kugenda ahubwo ni uko yari yahawe izo nshingano ni nako no muri iki gihe ngo mu gihe cy'imperuka hazabaho abantu barwanya ukuri ariko Imana itugirira ubuntu ubwoko bw'Imana burindirwe mu kuri muri Timoteyo wa mbere 4 mu gice cya mbere turasoma Timoteyo urwandiko rwa mbere igice cya 4 ku murongo wa mbere ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyo bya n'inyigisho z'abadayimoni. Ibi nabyo bibaho. Umwuka w'Imana uhereye icyo gihe wavuze yeruye ibizabaho kume mu gihe cy'anyuma, mu gihe cy'imperuka. Kandi dugomba guhagarara ku jambo ry'ukuri. Aho niho honyine umwuka w'ukuri uzatuyobora mu kuri kose. Muri Yuda naho tuhafite imburi ivuga ku by'iminsi y'imperuka. Muri Yuda ku murongo wa 11 turasoma ngo abo bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini, bakurikije inzira ya Kayini, bagahomboka birukanka batirinda, bakiroha mu cyaha cya Balamu, bohejwe n'ibiguzi, bakarimbukira mu bugome bwa Kora nk'uko byari icyo gihe. Ibi ni ibimenyetso by'igihe cy'imperuka. Mushobora gukomeza gusoma ku murongo wa 18, igice cya nyuma cy'umurongo wa 18, ngo uko zababwiye ziti mu gihe cy'imperuka hazabaho abakobanyi bagenda bakurikiza kwifuza kwabo kunyuranye n'iby'Imana. Ntabwo ari mu kindi gihe, ahubwo mu gihe cya nyuma ngo hazabaho abakobanyi bagendera bakurikiza kwifuza kwabo kunyuranye n'iby'Imana. Ibi byose byavuzwe mbere kugira ngo tudatungurwa. Dushobora gusoma n'indi mirongo myinshi nanone muri Tesalonika bakabiri cyo cya kabiri ku bijyanye n'ubuyobe bukomeye no kugwa n'ibindi byose bizaba. Ariko twe icyo twitayeho ni ukubona icyo umwami agambiriye gukora hamwe natwe. Ntabwo turi hano kugira ngo tuvuge umwanzi na gahunda ze, ahubwo turi hano kugira ngo tuganire, tubwirane iby'Imana yadusezeranije n'ibyo iri gukora. Ibisigaye bindi byose bivugwa gusa tubinyuraho. Byakozwe n'umwa igice 13. Hano umuntu w'Imana yanditse ibintu byinshi ku murongo wa 40 na 41. Turasoma byakozwe n'umwa 13 ku murongo wa 40. Nuko mwirinde ibyavuzwe n'abahanuzi bitabasohorera hagati muri mwe, bidasohorera hagati muri mwe, ngo dore mwabanyagasuzuguro mwe mutangare murimbuke. Kuko nkora umurimo mu gihe cyanyu uwo mutazemera naho umuntu yawubasobanurira, yawubabwira. Hano haravuga ko Imana iri gukora umurimo, kandi twashimangiye yuko igisekuru cya mbere cya Gikristo cyari igisekuru cyahanuwe, cyari igisekuru cyasohoyemo ubuhanuzi bwinshi bw'ibyanditswe. Ni nako mbere y'uko umwami agaruka hariho igihe nanone cyahanuwe, kandi Imana irakora ibintu bidasanzwe bitari ibiterane dusoma gusa muri rusange nk'uko byari bimenyereye, twari tubimenyereye. Ahubwo Imana ifite gahunda, ifite umugambi, ifite ubutumwa iravugana natwe. Ariko yavugiye mu bahanuzi ngo murebe mwabanyagasuzuguro mwe mutangare murimbuke, ngo kuko nkora muri mwe, nkora mu gihe cyanyu umurimo uwo mutemera mutakwizera naho mwawubwirwa. Iri ni ryo urunigo rufunguzo rw'uyu murongo wa Bibiliya. Iyo havuzwe imirimo ikomeye y'Imana, ntubashe ntabwo wabasha ubwiwe inkuru y'imirimo ikomeye y'Imana, icyo gihe ntabwo wabasha kubyumva, kubyizera. Ariko iyo ufitemo umugabane, icyo gihe urabyizera. Iyo ufite umugabane muri ibyo Imana iri gukora, iyo wumvise ibyo Imana yakoranye na mwene Branham, abantu babibonera kure, ntabwo babasha kubyumva, bumva ko harimo gukabya. Ariko mu by'ukuri
il nous a pas été dit la moitié
ntabwo twabwiwe igice ntabwo ari igice ntabwo ari kimwe cyakabiri ibyo twabwiye ntabwo ari kimwe cyakabiri cy'Imana ko iyo ubibwiwe nk'inkuru ntabwo washaka kubyumva ariko iyo ubibonye nk'ubuzima urabyizera kuko byahindutse igice cy'ubuzima bwawe n'ubuzima bwanjye nk'uwizera byakozwe n'umwa igice cya 15 ku murongo wa 13 nanone hano hari ibyo twerekwa ku bijyanye n'iby'Imana yagambiriye gukora kandi izabisohoza mu byakozwe n'umwa igice cya 15 uhereye ku murongo wa 13 barangije kuvuga Yakobo aravuga ati bagabo bene data ni munyumve Simoni yabatekerereje uko Imana yatangiye kugenderera cyangwa se yari ifite ku mutima kugenderera abanyamahanga ngo ibarokoremo ubwoko bwo kubaha izina ryayo amagambo y'abahanuzi ahura n'ibyo nk'uko byanditswe ngo hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi yaguye nzasana ahasenyutse hayo hagarike ndakomeza nsome nanone ku murongo wa 17:18 amagambo akurikira ngo kugira ngo abantu basigaye bashakane uwiteka n'abanyamahanga bose bitirirwe izina ryanjye ni ku uwiteka avuga ari we ukora ibyo byose niwe ukora ibyo byose abimenye uhereye kera kose cyase nk'uko bizwi uhereye iteka ryose ahari aha ni honyine mu isezerano rishya honyine avuga ngo uwiteka bagakoresha ijambo uwiteka nk'uko biri no ku murongo wa 17 hano niho uwiteka avuga ahamagara abanyamahanga yita abanyamahanga abita ubwoko ku bw'izina rye kandi hano turabona uburyo ari iby'ingenzi kwitirirwa kwitwa izina uwiteka ukarikunda benshi izina ry'umwami barikoresha aho bijyanye n'ibyo batekereza mu mitwe yabo ariko iyo bibaye kubatizwa mu izina ry'umwami byo barabireka ariko hano byavugiwe mu bahanuzi ngo kugira ngo uwiteka ahamagara amahanga ku izina ryayo ngo bayikorere hanyuma hano bakavuga ngo amoko amahanga yose bitirirwa izina ryanjye ngo ninde ukora ibyo ni umwandu wayo bitwabimishe muri iki gihe cyacu tuzi ko muri iki gihe cyacu umwami azasoza umurimo yatangiye hano turumva iri jambo rivuga ngo uwiteka ari we ubisohoza ku 17 ni we watangiye umurimo we ni we uwukomeza ni nawe uzawusohoza hano haranditswe ngo nk'uko bizwi uhere mu iteka ryose ku 18 ni Imana yo kuva ku itangiriro ry'ibihe ibi bintu yabivugiye mu bahanuzi yaboherezaga amanywa n'ijoro maze batuma kuvuga ibizasohora bidatinze kandi twagiriwe ubuntu mu buryo budasanzwe bwo kubona ibyo ndetse no kurondora amasezerano yahawe ubwoko bwa Isirayeli tukamenya tugatandukanya amasezerano yahawe itorero hatabaye ko tuvanga ibintu tubasha kubitandukanya ku bw'ubuntu bw'Imana ibyo nabyo ntabwo ari uko tubikwiriye ahubwo ni umurimo w'Imana muri wowe nanjye ubwo umubare wuzuye w'itorero ugumware w'itorero uzuzura umwami aza hindukira abisiraeli ibyo tubisome mu Roma 11 abaroma 11 hano tubwirwa mu burebure ibyo imana igambiriye byose ifite mu mugambi byose mu gice cya 11 cy'abaroma washaka gusoma byose yahera ku murongo 11 akageza ku murongo 26 washaka gusoma kuri iyo ngingo igice cyose ariko kadusome hano mu baroma 11 duhere ku murongo 11 nuko ndabaza nti basitariye kugwa rwose ntibikabeho ahubwo kugwa kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga kugira ngo bitere abisirayeli ishyari ariko ubwo kugwa kwabo kwabereye abari mu isi ubutunzi byababereye umugisha ukomeye cyane kandi gutuba kwabo kukabera abanyamahanga ubutunzi natswe kugwira kwabo cyangwa se kugarurirwa kwabo bise ko kuzabaha ibingana bite urabona imana mu mugambi yateguye umugambi wayo uhereye kera kose ibona ko Israel itazamwemera mu kuza kwayo kwa mbere niyo mpamvu ubwo yatangaga umurimo wo kujya kuvuga ubutumwa yaravuze ati mugende mu isi yose mubwirize ibyaremwe byose kuvuga bwa mbere byari bigenewe ubwo kwa Israel maze ukagera no kumera y'isi uko niko Imana ihamagarira ubwoko gusohoka ubwoko bwiyoza bukitunganiriza kugaruka k'umwami kubwiza kanoneho dusome igice cya kabiri cy'umurongo 25 wa Roma 11 murongo 25 agace kabiri abisirayeli bamwe banangiwe imitima ariko si bose kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse muri amateraniro turavuga iby'igihe igihe cy'Imana igihe hamwe igihe cyayo hamwe n'itorero hamwe na Isirayeli n'ibyo yasezeranije hano turabwirwa ngo abisirayeli bamwe banangiwe imitima kugeza igihe runaka si by'iteka ryose kugeza igihe umubare w'abanyamahanga mu itorero uzuzura zashyika igihe ibyo bibaye nibwo Imana izahindukirana ubuntu abisirayeli ngo kandi ngo nibwo abisirayeli bose bazakizwa kubera iki kubera ko umurimo w'Imana uzaba ugeze ku bwabo icyo si igihe cy'Imana cyageze ku bwabo igihe cy'Imana nikigera ku bwabo byose bizahinduka uyu munsi igihe cy'Imana cyawe kigeze byose birahinduka igihe cy'Imana kigeze Imana iratabara iraza igakora nibwo ikintu kimwe kirangira ikindi kigatangira nk'uko iki gihe ijambo ry'Imana ryavuye ku Bayuda rikazira abanyamahanga niko rizava ku banyamahanga rikagarukira Abayuda byose mu gihe cyabyo nk'uko Imana yabiteguye ku murongo wa 26 handitswe amagambo ahebuje ngo nibwo abisirayeli bose uko bangana bazakizwa nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni azakura muri Yakobo kutubaha Imana kose kuganje hano ikingenzi ni aya magambo cyangwa se ni aya magambo y'ukuri avuga hano ngo umukiza azava isiyoni somere hamwe yoweri gatatu turebe
ngo
turebe uburyo buhebuje abantu b'imana imiserano rya kera ibyo byose babivuze bitaraba Yoeli nashaka kuvuga igice cya kane Yoeli igice cya kane umurongo wa 16 cyangwa ni wa 17 16
en français c'est le chapitre 3 verset 16
mu gifaransa ni gatatu 16 mu kinyarwanda ni kane 16 witeka azivugira azivuga ari Siyoni arangurura ijwi ari Yerusalemu ijuru n'isi bizategita ariko Uwiteka azabera ubwoko bwe ubuhungiro abere Abisirayeli igihome murongo wa 17 ubwo muzamenya yuko ndi Uwiteka Imana yanyu mba I Siyoni ku musozi wanjye wera Rui murongo turu mvamo Siyoni nkuko twasomye isezerano rishya Paulo nawe nibyo yavuze byanditse nkuko twasomye ngo umukiza azava I Siyoni maze Isirayeli yose izakizwa hano dusoma hari mushatse kongera kwasoma mu rugo mwasoma hano avuga nibyo umunsi w'iteka Yoeli gatatu havugwa ibyo umunsi w'iteka wose noneho mu gice cya kane naho ku murongo wa kane biravugwa Yoeli kabiri mbarire metatu na gatatu
mu kinyarwanda
mu gice cya gatatu ku murongo wa gatatu n'uwa kane nzashyira amahano mu ijuru no mu isi amaraso n'umuriro n'umwotsi izuba rizacumba murongo wa gatanu kandi Uwiteka wese azambaza Uwiteka azakizwa kuri Siyoni isirimu hazaba abarokotse nk'uko Uwiteka yabivuze mu kinyarwanda kimwe no mu kidage harimo ibice bine ariko mu gifaransa harimo ibice bitatu hano turabwirwa iby'umunsi Uwiteka ariko by'umunsi w'agakiza ku munsi w'agakiza muri Isirayeli hazaba ku munsi Uwiteka hazaba agakiza muri Isirayeli ntabwo ari muri Amerika ntabwo ari ahandi hose ahubwo muri iki gihe Yerusalemu hazabaho abarokotse kuko azaba 144 bizabona ukuboko kw'Uwiteka bizagirirwa ubuntu bw'Imana aho ngaho mu barokotse hazabamo abo Uwiteka ahamagara murongo wa gatanu niko
naho
ku murongo wa cyenda ngo mwamamaze ibi mu isi mu gice cya kane aho isi mwitegure intambara muhagurutse intwari hano haravuga ngo iby'intambara ngo yera ni intambara y'uwera kuko Imana yo yera Imana y'ukuri ubwayo niyo izahaguruka icyo gihe rero n'amazuku bizagwa nk'imvura maze ishyireho iherezo ku bayirwanyaga bakarwanya ubwoko bwayo ibyo byose hano biravugwa neza murongo wa 11 igice cya kane ni mubanguke muze abo mu mahanga y'impande zose muteranire hamwe Uwiteka ugabe intwari zawe zihamanuke murongo wa 12 ngo abanyamahanga nibahaguruke bazamuke bajye mu gikombe cya Yehoshafati kuko ariho nzicara nkakira amahanga yo mu mpande zose murongo wa 13 muzane imihoro kuko ibisarurwa byeze ni muze mwenge kuko umuvure wuzuye ni bibindi bisendereye rega ibi ni ibibi byabo ni byinshi. Uyu munsi w'ibihano ni umunsi w'ibyago w'iteka, ariko icyo gihe izagaragariza ubuntu ubwoko bwayo, izabukiza kuko ku bwacu banangiwe imitima kugira ngo tubone kwinjizwa. Twasomye Baroma 11 ngo niba gucibwa kwabo, kwangwa kwabo byaragiriye umumaro abanyamahanga bagahabwa agakiza, none nibabona agakiza, mbese agakiza kazaba kangana gute nibagarurwa, nibatunganywa, ubwo Uwiteka azahindukirira ubwoko bwa Israeli igasohoza umugambi w'agakiza wayo wose hamwe nabo. Mu byahishuwe mu gice cya 14 rero uwo mukumbi w'Abisirayeli ubona tubwirwa uri ku musozi wa Siyoni, byahishuwe mu gice cya 14 ku murongo wa mbere. Nuko ngira iyerekwa mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni ahagararanye n'abantu 144,444 bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Bari bahagaze ku musozi wa Siyoni, kandi ijwi rizahamagarira ku musozi Siyoni, ni nawo musozi Uwiteka azamanukiraho agahagararana nabi. Azagara ku musozi wa Elayoni ucikemo kabiri, ariko umusozi wa Siyoni wo ugumaho. Icyo gihe nibwo mukumbi w'Abisirayeli wose azateranira ku musozi Siyoni, kandi nk'uko dushobora kubisoma, umukumbi w'abari mu ijuru n'umukumbi w'abari ku musozi Siyoni icyo gihe bazabasha kwiga indirimbo hamwe. Hano ku murongo wa kabiri, numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo. Baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima na ba bakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse babantu 144,444 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Utekereze indirimbo yo mu gihe kuririmba indirimbo mu biro by'ukwe rwa intama, maze iyo ndirimbo ikagera no mu isi, maze icyo gihe intore zo mu Isirayeli zikaba zose ziteraniye ku musozi Siyoni, maze aho ku musozi wa Siyoni bakagaragara bari kuri mwana intama 12,000 kuri buri muryango, bakumva indirimbo bakaririmbira hamwe. Kuko nyuma y'ibirori by'umwana w'intama, umwami azamanukana n'umugeni we, maze ubwami bw'imyaka 1,000 bugatangira. Mbega ko ari ubuntu bukomeye kwa dufite amahirwe yo kubona ibyo byose, tukamenya yuko ari vuba aha ngaha. Bizaba amateka, byose bizasohora nk'uko imyaka 2,000 abantu bategereje ibintu runaka ko bisohora, none umunsi turabona, tukabona uko byabaye, uko byasohoye. Rero tugasubiza amaso inyuma tukabona ibyo byose byasohoye. Imana yacu iri ku murimo, ifitanye natwe umugambi, yari ifitanye umugambi na Isirayeli, ifitanye n'amahanga, amahanga atazi Imana, hirwa bemera gushyirwa umugambi w'Imana muri iki gihe. Ibi bizahinduka ukuri.
Quand tu reviendras, personne n'aura besoin de répéter.
Ubusobanuro bwabyo bizaba ibintu bifatika. Ubwo byo bizaba ntago bizaba bikeneye ubusobanuro. Icyo gihe wowe nanjye bizaba ari byo busobanuro. Guhindurwa kw'imibiri ya umubiri wawe n'umubiri wanjye bizaba ari byo bihamya. Kimwe n'umuzuko w'abasinziriye muri Kristo. Mbese kwa ibyo twabisobanura dute uko bizaba bishoboka? Imana niyo izabikora, kandi niyo izi uburyo izabikora. Icy'ingenzi kuri twe nuko twizera tukizera nk'uko ibyanditswe bivuga kandi ibyanditswe bivuga yuko abapfiriye muri Kristo bazabanza kuzuka maze hanyuma twebwe abazaba bakiriho tuzahindurwa maze hamwe dusanganire umwami mu bicu. Ninde ushaka gusobanura ibyo? Ntabwo bikeneye gusobanurwa. Kuri uwo munsi Imana yateguye twifuza kuba gusohora kw'ibyanditswe. Imana muri iki gihe iri gukora umurimo wayo, iri guhamagarira amahanga gusohoka ku bw'izina ryayo, maze ikatugarura ku ijambo ryayo ikadutegura. Iki gihe ndatekereza aya magambo avuzwe na Data Branham ubwo yavugaga ati byose byamaze gusohora. Isirayeli yasubiye mu rugo mu gihugu cyabo n'andi masezerano yose yamaze gusohora. Ndetse rimwe yigeze kuvuga aya magambo rimwe ku rindi ngo nta na kimwe mbona gisigaje gusohora keretse kugaruka ku mwami, kitari kugaruka ku mwami. Yashakaga muri ayo magambo kumvikanisha kuvuga yuko ntabwo tugitegereje ibintu bitandukanye tukavuga tuti mwami ategereje kugaruka, ahubwo amaso yacu arakingutse yiteze gusobanukirwa iby'umwami akora, kandi dukwiriye kumenya yuko turi hagati y'umurimo w'Imana ukomeye. Wenda hari umuntu yavuga ati yabaza ati Mwereza Frank, mbese uhamirijwe koko ko Imana hari ikintu iri gukora? Nta kintu turi kubona, nta kintu twumva, nta kintu kiri kuba. Umuntu wese abe abyivugire abyirebere ubwe nk'uko Imana yamuhaye. Ariko njyewe uhereye imyaka myinshi ishize mbona ukuboko gukomeye kw'Imana n'umurimo w'Imana intambwe imwe ku yindi. Ibyo narabyiboneye mu buryo bufatika. Ntabwo nicaye gusa mu bantu babonye ubukozi bukomeye bwa Mwereza Branham, ahubwo nagiriwe amahirwe yo kubibamo. Navuga ko Imana yakinguye umutima wanjye kugira ngo mbibone, mbyakire, ngire n'umugabane mu by'Imana iri gukora. Iri jambo ryahishwe n'Imana mbese ntirikwiriye kujyanwa mu isi yose nk'ubuhamya, kuko uko niko byanditswe muri Matayo 24 ku murongo 14. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba bukwiriye kubwirizwa amoko yose nk'ubuhamya, siko bose bazabwemera. Ibyo rwose ntibihagarike umutima, ahubwo ni nk'ubuhamya kugira ngo he kubaho umuntu n'umwe mu biki gihe wabona urwitwazo. Imana yatanze ikimenyetso, Imana yakoze ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye kugira ngo abantu bite bakururwe ku byo nibyo itubwira. None abantu babonye ibimenyetso n'ibitangaza ariko ntibamenya yuko atari aho Imana yagarukiye, ko atari bitari ibyo gusa, si ibyo gusa Imana yari ifite mugambi, ahubwo ko ibyo bijyanirana no guhamagarira gusohoka abantu n'ubutumwa. Hanyuma y'ibyo ndashaka gusoma ku bijyanye no gwa gusohoka kw'Abisirayeli. Mose yatumwe imbere ya Farawo akura ibimenyetso n'ibitangaza, ariko ibyo si byo byari gusohoka. Gusohoka kwabaye hanyuma. Uwo mwanzuro wo kubaga umwana w'intama ubwo wafatwaga bagasiga amaraso ku nkomanizo y'imiryango, aho niho igihe cyageze no gusohoka kukaba. Dukwiriye kumenya yuko igorogota niho Imana yasezeraniye n'ubwoko bwayo. Umwami wacu yaravuze ati dore isezerano rishya riri mu maraso yanjye, kandi amaraso yamenetse kugira ngo habayeho kubarwa ibyaha bya benshi. Nuko umunyabyaha ushaka kuza umuntu ushaka kuza imbere y'Imana kure kumenya ko Imana iriho kandi ko igororera abayishaka bose ikabaha ibyo basezeranije byose. Ntabwo bihagije kwizera gusa ko Imana yavuze cyangwa ko bitangaza koze, ahubwo byose bikwiriye kujyanirana. Ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana ubwo bwacungujwe amaraso, byose bikwiriye kugendana hamwe, byumvikana, bikwiriye kuba bijyanirana. Tugomba kuba dutsindishirizwa byuzuye munsi y'amaraso y'Umwana y'Intama, tuyoborwa n'Umwuka Wera mu ijambo ryayo, tukezwa mu ijambo ry'ukuri. Iyo ibyo bihari bifatika iki gihe, Imana kubw'ubuntu ikora ibisigaye. Icyo gihe rwose nta cyaba gikwiriye kuduhagarika umutima. Wenda se hari nahagarika umutima n'ibyanjye, nahangayikira ibyanjye, ariko si nahangayikira itorero ry'umwami. Oya, muri byanditswe byanditswemo ndetse twerekwa yuko Yohana yabonye umukumbi yuhagiwe mu maraso y'umwana, wuhagiwe mu maraso y'Umwana y'Intama. Ku Mana ibyo byose byararangiye, abanyuma guhamagarwa gusohoka biyongera ku itorero ku buryo umubare ushyitse w'abanyamahanga uzinjira, maze umwami akishyurira Abisirayeli kugira ngo hamwe nawe twese tuzabone ingoma y'imyaka igihumbi, kandi nyuma y'ingoma y'imyaka igihumbi tukazabona umwaka ingoma y'imyaka, tukabona iteka ryose yasezeranije. Nk'uko biri mu mubwiriza gatatu cumi na rimwe ngo nta kintu na kimwe kibasha wakongera kujya Imana yakoze kuko byose bitunganye. Kandi dushimira Imana kuko muri iki gihe twagiriwe ubuntu bwo kubona umurimo wayo no kugira umugabane mu byo Imana iri gukora, kandi ibyo Imana ikora biratunganye kuko ari ijambo ryayo, maze turayireka igakora igasohoza ibyo ishaka mu buzima bwacu. Ibyo ni ubuntu kuko tutari indorerezi gusa, ahubwo turi abantu bahora babona mu ngiro ubuntu bwayo. Turifuza uyu munsi n'umutima wacu wose gushimira Imana, tukayishimira tuti urakoze, tukabivuga mu buryo tugeze tubivuga kuko yadukoreye ibikomeye. Haleluya, izina rye ryera rishimwe rihimbazwe. Duhaguruke nanone kugira ngo dushimire Umwami. Mana ikiranuka, turagushimiye n'umutima wacu wose, tugushimiye ubuntu n'amahirwe byo kuba twumva ijambo ryawe. Mwami, uri duhindurira rizema, uraridusobanurira ritubera rizima nk'aho waba uhagaze imbere yacu ukariduhishurira. Mwami, inzitizi zose mu bwoko bwawe zitira Umwuka Wera ubikureho. Mwami, twishyize munsi y'ubuntu bwawe, munsi y'amaraso y'isezerano. Mwami, duciye bugufi imbere yawe. Mwami, kubw'ibyo waduhaye byose twagerageje kugukorera, Mwami rero ukore ibisigaye ndetse ubikore buri umwe wese ku giti cye. Mwami, ngushimiye kubwa bene data bose, kubwa bashiki bacu bose hano n'abari ahantu hose. Mwami, kuko ufite ubwoko mu ndimi zose mahanga yose. Mwami ukiranuka, turagusabye niba ari ubushake bwawe wongere nanone kuzamura ukuboko kwawe kw'iburyo, maze iburayi iburasirazuba ahantu hose ijwi ryawe rihamagara rikomeye ryumvikane kuko abantu bayobiye ku bijyanye n'inzira zawe, ariko wowe uzaba urahamagaza ijwi ryawe, izina ryawe, ijwi ryawe rikomeye, mwami bwacu twebwe bambaza izina ryawe biteguriye no kugukurikira bumvira. Mwami mukundwa, tumaze kumva ijambo ryawe kandi ndagusaba ikintu kimwe, uduhe imitima ishima, mwami uduhe imitima ishima, imitima ishima mwami, utwigishe tumenye kuguhimbaza, kugushimira, nyuma yo kuvugana natwe umaze kudushira ijambo ryawe, mwami tubashe kuguhimbaza twese hamwe, tubashe kuzamurira hamwe amazina ya amajwi yacu ngo tugushimire nk'akanwa kamwe, kuko ukuboko kw'iteka gushyizwe hejuru, ukuboko kw'iteka niko kuturindira intsinzi. Oh mwami Imana, wavuganye natwe, ijambo ryawe ni yego, ijambo ryawe ni amen, kandi twaryakiriye, niyo mpamvu muri twe rizasohora. Mwami Imana yacu, ndagushimiye kuba warahumuye amaso yacu, warasize amaso yacu ngo tubashe kubona, imitima yacu igakinguka kugira ngo tubashe kwizera. Ibyo byose ni wabikoze. Ndagushimiye nanone kubw'ijambo ryawe ryose, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Mwami ndanagushimiye kubwa mwene Abrahamu, kimwe uko tugushimira kubwa Pawulo n'abagaragu w'Uwiteka bose wahamagaye ukabohereza amanywa na nijoro. Mwami Imana yacu, waduhaye inyigisho yuzuye, waduhaye kubona byose muri rusange kubw'ubuntu. Wowe Mana ishobora byose, amashimwe n'icyubahiro bibyawe, guhimbazwa n'icyubahiro bibyawe, izina rya Yesu, haleluya, amen.